the Lesto, in your Paco.
Rise FM, thank you so much for staying with us. I will have Yolanta Adams in the next few minutes or so. We're talking about ukuthwala. You know, sometimes the subject might be a bit sensitive for some. Some might say, you know, this is uncharted territory for me. I've never heard of such a thing. God forget, it doesn't mean ukuthi it doesn't exist. Mhlambe you've heard of stories. Mhlambe you've seen videos. Mhlambe you've heard gossip about your neighbor, about a certain business person. And so that is why we've decided to have this conversation, and we're joined by Dr. Mkhulu. Dr. Mkhulu, siyajabula babekuthi siphe isikhathi sakho namhla. Asiqale mhlambe ngechaza ukuthi yini ukuthwala.
Angibingelele. Ngibingelele abalaleli bomsakazo weRise FM lapho efinyelela khona. U-Dr. Mkhulu enikhuluma naye le kwaMhlabela lingana ezweni lasebuthongeni. Ukuthwala ulanda into ongazalwanga nayo iphile kuwe, uphile nayo, ibe kuwe, uyisebenzise, izwe wena.
Yabona lokunye mhlambe lengingakwadi ukuthi kunemehluko yini phakathi kwekuthwala nemadloti, kusipho nawo na noma kuyimvoloti ilandzela yona wena?
No, ukuthwala mama kusona isipho, into oyilanda wena, usuke ulanda something ozoyi-eda edalweni zakho noma emadlozini wakho ukuba ikuphakamisa ngalendlela osuke ufuna ukuphakama ngayo. Ukuthi wenzani, so angazi ukuthi uma ulanda into enjengaleyo usuke uyilandela ini, noma uyilandela i-business, noma uyilandela isonto, noma uyilandela yonke into osuke uyenza i-business isebenza entweni ezinjengalezo ke, kodwa ayisebe akuyona into eyisiphiwo ozala naso. Yinto oyilandayo ukuba uyilanda, usho ukuthi uyayilanda mhlawumbe uyayirenta ngenyanga, uyabhadara noma kwenzakalani, but into oyilandayo yona.
Yeah. Isebenza njani ke? Ngoba unekuva abantu bakhuluma mhlambe ngetinyoka, bathi lo munye uhlala nenyoka, bathi kunelikamero endlini lelingavulwa mara every day nsambamala kube kwaliplate lekuhla. Isebenza njani lento?
Ake ngikhulume kanjani baba, ake ngikhulume kwelami isayithi. Ngicabanga ukuthi ike yavela indaba ka-Dr. Mkhulu yokuthwala. Ngicabanga ukuthi the time ivela ngihleli no-Khoza FM, bivele ngoba kunembuzo eyayibuzwa kwi-community engihleli nayo ne-South Africa yonke, yayibuza ukuthi u-Dr. Mkhulu kwenzakalani. So ngagcina sengikuveza ukuthi ngilande umuntu engisebenza naye okuyena owenza into zami. Ange ngichaze ngomunye, ngenze i-example ngami.
Yeah.
Ukuthi mina ngalanda umfana, ngamqamba igama kwathiwa uMashilamu. UMashilamu nje unendlu yakhe, uhlala endlini yakhe, usebenza umsebenzi engimthuma wona engicakawenza. Into emi kanjalo. Kuyiqiniso ukuthi ukhona omunye athi ngilande mhlawumbe nginenyoka, athi omunye nginotikoloshe, uyayibona into enjengaleyo. Kutikoloshe phela isuke kushintshwa yena umuntu noma kushintsha isilwane esithile sasetshenziswa endimeni yobutikoloshe.
So uma ulanza umuntu, ulanza umuntu lose ashonile noma ulanza umuntu losaphilako?
Ngeke kube umuntu oshonile, akubi umuntu ome kanjalo. Njengoba ngithi umuntu, ngqena ukuchaza ukuthi uMashilamu yini. Indlela engimbiza ngayo simhloniphe ekuthenini uwumuntu ngoba u-acta njengomuntu, kepha kuyena umuntu. Zethu hayi noma ikuthiwa nifuna ukumbona, uma ngiza naye uthole ukuthi abanye bazothi yo siyamsaba thina, uyayibona into enjengaleyo. Kuyaba yinyoka.
So,
kuyaba yimfene, kuyaba yinkukhu, kuba isilwane lesi osuke usibona ukuthi uzokhona ukuphila naso, uzokhona ukuhambelana naso ma.
And uyathi ke the reason why sigcine sesisifisa kukhuluma nawe kukuthi kungase kudzala sibone i-video of a certain gentleman, simbona abhizi acrawler on his back under this hissing sound. Labanye sibayasho ukuthi hayi man, lo muntu lona uthwele ngenyoka, so kusho ukuthi tinvo atsahambi kahle noma kusho ukuthi akasendi ngalendlela lekufanele ukuthi ende ngayo. Yini le tinvo lekufanele ukuthi umuntu atati uma ngabe mhlawumbe consideration kuya to go through this route yokuthi ayothwala?
Kuhlukene mama ukuthi lawo mandla isuke uwalandaphi nendawo. kukhona kunama rules vele ogijima phe kwawo kunemgomo nembandelo ongayiphunyuli uma uke waphunyuka kuleyo mgomo leyo vele into zakho zingabuyela back noma bese unako konke emhlabeni uthole ukuthi uzobuyela back uyo strugglisha udonse ube ngizero isuke kukhona imgomo leyo osukunikezwe yona kuleyo ndawo if uyigcinile le mgomo onikwe yona kuyenzeka into zakho zihambe kahle
and maybe that
kona kukabili
yesikona
kukabili impela ma
and maybe that is why Snake Bona labanye unekuva lomunye bathi hayi lona mbona ahlala ngakagcwa ngacathulo vele kwathi nakukhulunywa kwashiwa ukuthi wena vele awugcoki ticathulo noma wena ukama inhloko awugezi is it possible ukuthi kuleyo mibandela kube netinvo letifana naleto
uqinisele mama kunjalo kuba indlela osukunikezwe ngayo uthola umuntu nawo yonke imali emhlabeni unababhasa angasukumi phansi phansi mawuthola yena uyamphika ukuthi into zakhe lezi ngendlela angcole yona umthola agqoke leyo jacket eyi-1 indlela esukanikezwe ngayo lapha kwathiwa wena uzo-operator ngale ndlela le and isuke lowo muntu loyo agcine lowo mthetho uma ungamthola sekawulile lanhloko noma sekagundile uthola ukuthi into zakhe uyisusa amandla akhe amandla yizo lezinto zakho okungamela isusa yile jacket okungamela isusa yeleda noma zayidabukile but lo muntu unemali yonke but lo muntu unemali yonke uyaziwa uyasatshwa indawo yonke ezatheni noma impumalanga yonke uyabona so into emikanjalo ke so umuntu uyambuka yena umthole yena uyabheda ungcolile uhamba nangonyawo isicathulo ngasifaka konyaweni kune procedure esuka hamba phekwayo and unikezwe yona ukuthiwa akagijima phekwayo
in closing mhlawumbe yini longafisa kuyisho kumuntu lo icabanga ngolendvo ukuthi hayi tinfo tamathambi kahle ngivile kusiphathe ungathwala kidwa base tiyaconza ungathini kuloyo muntu
eqinisweni lonke mama kubalulekile ukuthi uma uza kumuntu uyofuna into enjengaleyo ke ngifuna ukuyibeka nje izwakale kunabantu umuntu asuka athi ngiyothwala ngisafuna uDr Mkhulu kwamhlabeni ngana ngiyothwala noma ngifuna bani ngiyothwala kufuna ukuthwala kufuna awuthwali ungenalutho uthwala kunento onayo uthwalela phe kwento onayo ake ngithi unesiphaza shop esincane uthwalela phe kwalesiphaza ngeke kuthi nje hey ngisayothwala enyangeni awunalutho akunanto nengenisa u2 rand ngosuku kuzokushaya and kufanele ubuze ukuthi njengoba ngizothwala ngifuna ukuthwala nginayo imali yokuthi ngibhadare ungithwalise Dr Mkhulu ngifuna ukuthola lento onginika yona ngeke inihambe idle abantwana noma ihambe idle umndeni wami ngoba ikhona into enjalo egcina isifuna umhlatshelo phakathi kwekhaya uma uthwale ngesonto igcina isifuna umhlatshelo noma esontweni noma ebandleni lelo osuke ulithwalele kuhlala ungcwaba wena njalo ngamazonto yabona nasenyangeni ke kunjalo uma uye enyangeni ufuna uthole ukuthi inyanga lokho ezokunika khona umhlatshelo wako akuwona yini wegazi and waze wathi hlaba imvu noma hlaba imbuzi noma hlaba inkukhu sekuyingozi kakhulu because kuyohamba isikhathi ziphele lezi nkukhu ziphele lezi mbuzi uma kuphele lezi mbuzi kwenzakalani kungena kubantu funa uqaphele into abazothi ihlabele wena bathi hayi lento iyasebenza kakhulu izokungeniseka imali uzoba rich kodwa nje njalo wena ngenyanga uzabe uhlaba inkomo uyayibona ziyophela inkomo makuphela inkomo uyogcina sowuhlaba khona ekhaya gcina sekuyihlabela khona by force into emi kanjalo ufuna engakusho kubantu abadinga lamandla njengalawo akaqaphelisisi ukuthi lento abamnikeza yona ngeke yini abamniki yini into abazomdirect abathi hlaba inkomo hlaba inkukhu noma hlaba imbuzi ngabanye azwi ungayibona incane inkukhu uma bethi hlaba inkukhu uyibona incane uthi ayiziningi inkukhu iyadla lento siyophela fast inkukhu saluse enkingeni ugcina sekuhlabeka umndeni so umuntu akayithola information uma elanda amandla anje ngalawa ngikhuluma ngento engazi kahle ukuthi mina ngiphakame ngayo umhlaba wonke lo ngaba nayo namanje ngiyenza into engiyifunayo through lento ngoba ngalandela iprocedure and ngabuzisisa ukuthi angeke yini kusasa kuhambe kuhlabe umndeni wami ngiyamangala akho umuntu ofile amakhosikazi awu7 yonke ithamba kahle akukho okunenkinga so umuntu akabuze mayefuna amandla njengalawo athole information eright angathathi into ezi-wrong because zizoqeda umndeni wakhe
Dr Mkhulu sibonge kakhulu babe kusipha isikhathi